Yeah. Salako mwana kinafunyo msala choni no kukwana cat gech konde chanyakana ubanga ba mulwana inawo kwetu wana ngoma vetu zisabula mwe mikono juu Uganda Kenya kizi Congo tunabupende tu we got the one love thing that we got it too blowing at the tune labo wete wapuwa luwa agamba jikute yo vanya jiwa bala pe wa wanangali wa jimuteke poshu wa mumisuwa mwe wanamuli na meka tosobola mwana de kabuleka mkufuki date chambika kukuzi zemire mbene tandikwa sema tumefika kuwe rusha swag don't wanna quota tumewabamba kwa lewo tonyumia vya ja class city tumekuja let's go. Singapore simulava yo. Owa kabizo mwali yo kapale mililano tega.